muzima nyama ne panga mpango mkali kwa kuangusha watu wa ulimwengu amewafunga macho yao hawaone hata kamwe amewafunga macho yao hawaone hata kamwe Take a dance out.